You know.
Yeah.
kayumba bonna bonna bituliye bonna kitomugambe bonna yatte mu nkola ekitiiyo kyatu kikukozesandala kibiri atiyotawatannatuuka okufuba mu kirabe myaka abiri kumi era saaka ababiri ayi taata baayinga totta mu ntebe basiyedo bonkanya egikyusa mpozi oteekamu ababuulira esiteeki zennyini okeerina okutibbulira ng'ate mu nkola naye tuufa tuggwawo yamba mukama olw'embeera embi eri mu baasi tuliya